South Keys.
Oh baba, oh baba, naomba niongoze. Oh jaja, oh jaja, nitakufuata nisipote. Kwenye mabala umenipitisha, kwenye shida na njaa umenilisha. Wakitaka niende chini wanipandisha, mapenzi yako siwezi kufananisha. Bora ni kushukuru, acha ni kushukuru, yeah. Bora ni kushukuru, yeah. Acha ni kushukuru.
Oluwa unjaja, wanijua kiundani, ukinilinda maishani, yeah. Sikulipi chochote, sifuati yako yote, ila bado janiacha, uko na mimi. Kwenye mabala, umenipitisha, kwenye shida na njaa, umenilisha. Walitaka niwe chini ukanipandisha, mapenzi yako siwezi kufananisha. Bora ni kushukuru, acha ni kushukuru, yeah. Bora ni kushukuru, acha ni kushukuru, yeah. Jaja, jaja.
Jaja,
acha ni kushukuru, 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 acha ni kushukuru.